Mubiyo vula mu government ya kunetekeze zanti ya genda kugaba obutimba bw'ensiri obukadde 25 n'emitwalo 8 okwetola district 13 mu ggwanga Uganda okusinza ku ministry okusinza ku minister avunaanyizibwa okubiyo vula mu Dr. Ruth Acheng ategeezezza bino byonna bw'abadde agenda maaso n'okuba ng'atongoza enteekateeka y'okugaba obutimba bw'ensiri okakasa nti omusujja gw'ensiri gwongera okukendeera ddala mu ggwanga Uganda. Enteekateeka eno evujiriddwa aba group fund nga bakwateddwako bakwasirizzaako gavumenti ya Uganda ng'okwatale ne gavumenti ya America okusinziira ku Acheng ategeezezza nti ekizibu kino ky'omusujja gw'ensiri bakakasa nti kirinyiwa ku nfeetera mu nteekateeka ey'omwaka 2023-2024 mwena baina kwa batu kanga ni mkasera kano bachage na masa nukula wichimo okula angu msujo kwa msile guno ate bimu kubilingi wako mfete kubilu wa de elitawa na Uganda obukadde kumina wabi ino obukade kumina bisatu kubuna abusatu mwaka bili makumia bili mwena bili makumia bili mwena wewate geze wante mbana Uganda bali wakena masa nukubanga baina omusujja kuno gw'ensiri nga kwotadde n'okuva mulamu gw'enseno abasinga okubanga bakosewa omusujja gw'ensiri bakyala bali embuto n'okodere n'abaana abakyali abato.
The total cost of this campaign is $100 million. This campaign is one of the interventions undertaken to reduce the incidence of malaria in the country. The prevalence of malaria has unfortunately increased.
Now many people may be wondering why we are distributing mosquito nets during this election season. One of them is the prevalence of malaria is increasing. And malaria death will not wait the campaign to end. So we need to protect the people.